Nibadilishe Bwana,
Baba,
nibadilishe
Ewe Mungu wangu.
Nibadilishe Bwana,
Baba,
nibadilishe kabisa.
Nibadilishe Bwana
wangu,
nibadilishe Bwana, nibadilishe Bwana, nibadilishe kabisa.
Unisafishe Bwana, unisafishe
roho,
unisafishe Bwana,
roho,
unisafishe kabisa.
Nibadilishe Bwana,
unisafishe,
nibadilishe
ili nione laa.
Nibadilishe Bwana,
unisafishe,
nibadilishe kabisa.
Nitawale Bwana,
nitawale
roho,
nitawale
Bwana, nitawale kabisa.
Nibadilishe Bwana, nibadilishe Bwana, nibadilishe Bwana, nibadilishe kabisa.
Ewe
Mumba wangu,
niongoze kabisa.
Nibadilishe Baba,
niongoze.
Nibadilishe Baba, nibadilishe
Baba,
nibadilishe kabisa.
Uishi nami Bwana, ukae nami Bwana, ukae nami kabisa.
Nibadilishe Bwana, nibadilishe Bwana, nibadilishe Bwana, nibadilishe kabisa. Nibadilishe Bwana, nibadilishe kabisa.